MAUA Summer
Cheetah boy Nipona drama boy.
Gani jinsi unavyojua mapenzi lisoma cause gani maana unanipatia kishenzi kote nipo pita sijaipendwa kama hivi mapenzi na unipa kicho na kitia uchizi kishape cha kibantu macho kukunjiza I'm proud bele watu unavyovaa unapendeza hivyo vidimpo kwenye mashafi ya chubiza endesha maisha yangu na leseni ya udelivery mtoto mzuri niko naye nampenda leo kesho na baadaye nalipa mapenzi na ya mapenzi ndo nafanya mpaka leo niko naye
Kaka mzuri niko nae Nampenda leo kesho na badai Ananipa mapenzi Na ya mapenzi Ndo ya nafanya mpaka sasa niko nae hey, yeah.
Hiko kivazi na kikuku hapo kwa mpenzi limenoga na zichukuchuku mchuzi juu mbuzi kafia kwa muza supu so what it do and now we hear dreams comes true let by gone be by gone whatever been through
yeah
I swear to God you ni mkali na una shine and I'm so glad you're mine
toto mzuri niko nae nampenda leo kesho na badai ananipa mapenzi yo na yo mapenzi come
I'm coming baby yeah. Kamzuri niko nae yeah. Nampenda leo kesho na badai wow. Ananipa mapenzi
yeah.
Na ya mapenzi
wow.
Ndo ya nafanya mpaka sasa niko nae hey.